muzika ya upenti
Gana ensei
Wawude ya upenti Ye uu Hey, mama gana Walamse Ese ome Wongwa muzika ya upenti
Enti gana ensei
Hey Nkoda ya uone
Kisa titi
I'm sorry, Dutch.
Can I
get it? Galam says.